How is your life? When there is any weakness, we have the help of the Holy Spirit. He will meet you, or He will be in you, that they may bless in you and work. And He may heal that body, for we know He told us to honor Him in our body and in our spirit. Now I expect and I believe that because the body has to also honor Him and He refuses it to act on adultery or to steal, give faults, now I expect that sickness doesn't accept it. Now that's the work of our Master, that we come in and that He may take it out with that in that house. For any speak with it. Holy Spirit will renew and renew you. If it needs an angel, there is Gabriel, there is the angel of measurement. They will come and measure temperature and see. He also works on treatment. That ends in Revelation chapter 6, verses 4 and 6. Is the angel of measurement so much? And if the temperature of the body changes, you tell him immediately. According to the temperature I have, I don't feel well in the body. Now when he measures it, if you have any illness in the body, that angel handles those issues. For he measures the legs that are not equal in height, and he says no, they were not created like this, and he puts them back to the measure they have to take. When they test the blood and they see, they work with an angel called Gabriel, and they pick the blood of Master Jesus, which he took at the altar, and it comes in your body to change the blood, together with the water in the body. But the body cannot survive without water and it is that blood. That's why in John 19:34, our Master was pierced in the rib, and out of him came blood and water, that he may cleanse your blood together with the water moving in your body. And these angels, they are the angels who are doctors. Praise Jesus. They work together with the Holy Spirit, but they treat all sicknesses. When you feel the command in Matthew, we hear the command say that cast demons out. That word cast demons, it has a group of angels working behind it. There is Michael, there is Abaddon, the angel of fire. They are in that mission of casting demons. But they are ones in healing, raise the dead. There are angels like Gabriel, angels like of the council, even the angel of death is involved in it. Why is it involved in it? When it comes to resurrection, most of the time God is holding the souls. But if they are to be taken, we shall get to understand it more. The one being taken to hell is given to angel Abaddon. The one going to heaven is Gabriel and Michael and the angel council. They are the ones who usually work on those missions. The angel of fire sometimes is so, and if he's taking it, he's going to see. Now, I've been speaking of that because of your body. That you can know how you can connect with the spiritual realm and do all these things of faith. If you enter into warfare, know the angels were in warfare. Michael know him. Abaddon know him. The angel of the bottomless pit. And also know the angel of fire who walks into this mission of war. Now these others, Gabriel, the angel of measurement, And the age of knowledge, who separates what is meant for what is not, they work on treatment. They are doctors. Praise Jesus. Now you can ask, are they only doctors? What about we, the business people? I want the customer. That is the angel of measurement to work on that. Praise Jesus. Now we can stand in Jesus' name. Most of the John of heaven. That's on Thursday and Friday. That's where we shall see those things. Praise Jesus' presence. I request to begin where we ended yesterday. That's the Adam's scheme. Let everyone get out their pen. Let them the book. Prepare your mind. Prepare your spirit. Why do you prepare the spirit? For it's the book of the Holy Spirit. I don't know whether many have known this before. The book of the Holy Spirit, how do you prepare it? There are people that will begin the word when the book of the Holy Spirit will left home. Bible says, in 2 Corinthians chapter 3, verse 1 to 6, that the Spirit has read these words in our minds. And it fulfills Jeremiah 31, but the one who has read now in our mind, our mind. Now, I don't know his book, whether you've been preparing it well. Your mind, your heart, the inner man. Three things. There's the book of the Holy Spirit where you face it right. You will ask, someone ask me, but how do we open the book? I have you that have opened for the Holy Spirit and have opened his book is going right. You may have come with many problems. Or you did eat. And you close and treat with mind and thought in you is just of eating. Then as I may perhaps say, you don't understand those words. But the Holy Spirit helps us to understand them. Then you speak words like that, you are closing. You're closing the book where you have been. You're closing your mind and you're closing your heart. And the inner man you close him up. Many times people complain. And you say that the words are not written in me. Praise Jesus. Now prepare your people for the play your part. For Bible says, the Spirit bears our witness. Praise Jesus. The Spirit bears our witness. What you can't do it. If you cannot write in your mind, you cannot write in your inner mind, you cannot write in your heart. But the Holy Spirit can write there. You do him one thing, and you open his book.
Yesu
praise Jesus.
Wabatuga gure burungi. Bongo. Yagenda kuyisoma ebigambo awandiike. Yakulaba bona agenda okubuulira awamu ng'obijjukira bulungi. Bona agenda okusaba bijja kuba bikujjira. Musaala yo bere n'ebyawandiikibwa. Kati gwe singa okola paati yeno n'owandiika mu kitabo kyo, ye naye ajja kuwandiika mu kikye. Bwadde obeera tewasoma, nsaba ogule ekitabo obeere nakyawo ne peeni yo. Olunaku lumu Mukama agenda kukusobozesa owandiika, kubanga gwe paati ye esooka ogikoze. Nsobola okugula ekitabo, nsobola okugula peeni, si bwe guli? Ate nsobola okugezaako okuyiga Oluganda, nsobola okugezaako yiga ennimi. Mukama ajja kukuyamba nnyo ebisigadde by'otasobola. Kale katugende mu maaso katutandike enkoza sitaani eri Katonda n'eri ekkanisa, era nga bwe twakomye jjo twagala tweyongereo n'enkoza sitaani eri Katonda n'eri ekkanisa. Akanyomero kano nga tulaba omwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye era n'obutuukirivu bwe natwongera n'okulaba omwoyo gwa sitaani oba omwoyo gw'abasitaani n'ebikolwa byagwo oba ebikolwa ebitali bya butuukirivu byonna bye gukola era nga bwe tuzze tusoma mu kanyomero ako bwe twakwatidde ekkubo nga tukomekkereza ebikwatagana ennimi omwoyo zagaba twagenze okukizuula nga waliwo ennimi emyoyo gy'abasani gye zigaba olw'obukodyo bwe twalabye obw'enjawulo obumu ku bwo bagambye bo basani bakuwa ennimi zaabwe bakugamba nti bweba tozoogedde tojjuziddwa mwoyo akakodyo ako kakyamu nnyo kubanga ne mukama waffe teyaweebwa omwoyo awatali kigera teyayogera ku nnimi tugambe nti teyajjuzibwa mwoyo oba bannabbi kale kale twogere ku bannabbi ye katubuuze era ekibuuzo lwaki bannabbi esaala zaabwe zaawulirwanga mu buliwo ate nga tebayogeranga mu nnimi kiki kye baali bakuumye ani akugambye nti esaala eriyita mu nnimi mukama gyawulire ennyo kubanga bannabbi baayogeranga bwogezi ne kibeerawo mangu ddala nno naye olowooza ki kye baakola baayita mu nnimi saabooluganda ekikwatagana ennimi tulina ennimi katonda zaagaba okuyita mwoyo womutukuvu naye era wali eno ennimi z'abasitaani kyetuvudde tujja nga tuzisoma osobole okulabika nga weegendereza bayibuli egamu james esula eno ey'okutaano nkugamba bwetyo bali tugenze nga tulaba lwaki essaala zaabano zaali ziwulirwa nnyo essaala z'abannabbi lwaki zaawulirwanga nnyo asome james esula ey'okutaano olunyiriri olw'ekumi nabbiri tukirira
yakobo esula yakutaano olunyiriri lwa kumi nabbiri naye okusinga byonna baganda bange emulayiriranga newankubadde te newankubadde ensi newankubadde ekirayiro ekirala kyonna n'ekigambo kyammwe weewaawo kibeerenga weewaawo n'ekigambo kyammwe si weewaawo
kyebasooka okuba nga bateeka mu mitima gyabwe ekitali kituufu tekiba kituufu ekituufu kiba kituufu si kuddaawo n'ogamba naye ndowooza buli nnimi ezijja ziba ntuufu twogere bo baasalangawo nti ekyo mukama kyagambye nti si kituufu era si kituufu ekyabeeranga ekituufu nga ne bwoba okola otya tokimugjaako ka tweyongere wansonyola oluddako
yakobo esula yakutaano olunyiriri lwa kumi nassatu waliwo munne omuntu ali obubi asabenga waliwo asanyuka alindenga ebyokutendereza katonda waliwo munne omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa amusalirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya mukama waffe n'okusabako okukkiriza kulikola omulwadde ne mukama waffe ali muyinzi
yesu yeebazibwe nti okusaba kw'okukkiriza kusobola okulokola omulwadde oyo naye baluumi essula ey'ekkumi n'ekkumi n'omusanvu lunnyonnyola kukkiriza kika ki nti okukkiriza okwo kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya katonda abatume ne bannabbi kye baasooka okukola kwe kutwala okukkiriza yesu yeebazibwe era nga kye bawulidde okuva eri katonda nti ayinza okuwonya ng'atuma omwoyo gwe era ng'atuma bamalayika be ekyo baakikkiriza nga tebeetaagawo obukwakkulizo sooka mugamba nti awatali nnimi tagenda kusaba mukama awulire ye kyawandiikibwa awulidde mu zabbuli 13:12-22 ng'agamba nti bamalayika batuukiriza kigambo kye kati naganzika nkwate ekigambo kya katonda bamalayika be batuukiriza ekigambo so ekikwatagana n'ennimi mukama bw'aba alukuwadde atisirwe lukebere olabe obanga lwa mukama naye tokyekakatako nnyo nti bwe siizifune siina mwoyo wa katonda yesu yeebazibwe era tolowooza nti mukama tajja kuwulira kubanga tusabidde mu nnimi lwaki yawuliranga bannabbi era lwaki ye mwennyini mukama waffe Yesu teyakozesa nnimi ng'ali ku nsi yali atulaga ekintu kimu okujjuzibwa omwoyo tekitegeeza kwogera nnimi omwoyo bamutuwa mu kukola mu ngeri ez'enjawulo ng'ebirabo bye webiri ebiragiddwa mu Bakolinso ekisooka 12 katweyongereko wano mu Yakobo essuula eno ey'okutaano
James 5:15.
Yesu yeebazibwe nti okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako era ky'obulaba nti omwoyo omutukuvu bw'aba yaakatuuka omwoyo wa Katonda nga tannaba kulowooza kuwa nnimi asooka kukuuma ng'oli mutukuvu kubanga ye akimanyi bulungi nti singa obeera omutuukirivu oba osaamu lulimi ki oteekwa okuwulirwa kivula bakugambye nti okusaba kw'omutuukirivu kukola bingi nga tebannakugamba nti yogera ennimi basooke bakugamba olekeraawo okwambala emmini eyo lekeraawo okulaga emugongo gwabweru lekeraawo okulaga aga mabeere wabweru lekeraawo okulaga ebyo ebitundu wabweru lekeraawo okuba n'empisa ezitali za butuukirivu zonna kubanga singa okola kino yesala gye bayita ey'omutuukirivu nti ekola bingi omuntu ku kyasooka okukola nga tannaba kukuwa nnimi ezo z'oyogerayogera asooka okuba nga akukuma ng'oli mutukuvu kubanga ne bw'onaasaba mu nnimi nga toli mutukuvu tezigenda kukola makulu bagambye essala y'omutuukirivu yeekola ebingi okugyako ng'ennimi z'osaba za basitaani kubanga basitaani be batafa ku butuukirivu era omaliriza wadde nga bakuwadde ebintu byabwe omaliriza toli mutukuvu gwe batunuulire bangi abali bwe batyo bwe bamala okwogera ennimi nga balina obukambwe bungi era nga balina obusungu bungi nga balina n'obutali butuukirivu bungi nnyo mu kwawula abantu n'okusosola nga bamenyera ddala ebyawandiikibwa kyokka omwe mutukuvu ayogerwako lwatu mu Yokaana 16 katugendeyo tugenda kuba tudda wano kino tukyogedde okukakasa nti Katonda asobola owulira abantu bonna mu nnimi zaabwe singa bamusaba nga batukuvu kubanga essala y'omutuukirivu ekola ebingi kyebakulimba mbu bonna atosabye nnimi mukama tagenda kukola bakukakasizza gwe kumba butuukirivu olaba obanga essala yo teewuliwe kyovula mwe mutukuvu omutuufu bw'aba ali mu kkanisa bino byasooka okukola Yokaana essuula y'16 tandikirawo abitubuulira ebyo byonna tuleme okwesittala kuba bangi beesittadde nnyo n'agamba n'okugamba ne mukama nze ateyogera nnimi kweri ompulira laba weesittala ku bulokozi naawe n'ogaa kanzireo nange maleo gayiyayiya ennimi era abamu ku mwe musula wabweru aba musula wansi bitanda mwabivaako nga ki kye musaba musaba babawe ku nnimi nammwe muwulira nga temuli balokola ekimala olw'obutayogera nnimi mumaliriza mwesittadde ku bulokozi era omaliriza wesittadde ku mwoyo omutukuvu mbu kubanga takuwadde nnimi tali naawe ate bwe mumalanga bakugamba kati saba ali mu ggwe w'amaanyi osinga ali mu nsi ani oyo atali mu nze Yesu yeebazibwe katweyongere tusome
ebyo mbibabuulidde oleme okusitazibwanga baana abagobanga mu makuŋŋaanyo weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga anaalowoozanga ng'aweereza Katonda ebyo banaabibakolanga kubanga kitange tebamutegeera newankubadde nze ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukire nga nze nababuulira Nebyo kwa kubereberye cyari bavuya kubanga nari wamwe na mwe. Nega kano nyeneri oye nyeneri eyantuma era twali kumwe amunza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuli deli emitima gyamwe lijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima kibasangira mmwe nze okugenda.
Mukama afa nyonyola ng'agamba nti singa ali talize mbwa kabaka bwa muggulu omubeezi omwe omutuku baye tasobola kujja gye tuli. Lwaki? Bwetuna mu kitabo ky'okubikulirwa essuula ey'okutaano olunyiri lw'otandika olw'omukaaga waliwo ekitabo era waliwo n'akikutte mu ntebe y'obwakatonda akiwa omwana gw'endiga era akiwa mukama waffe Yesu nga yakatuuka mu bwakabaka bw'omuggulu. Omwoyo omutukuvu mukama waffe bwe yali ava mu ntebe ye ng'ajja wano ku nsi ye yasigala mu ntebe ye. Kyovulaba yatugamba nze bwe sigenda tagenda kujja kubanga tebasobola kuleka ntebe eyo nga tewali agituddeko. Kitaffe alina entebe ye n'omwana gw'endiga alina entebe ye okusinya ku byetulaba mu kubikulu 22 onye olusooka paka olw'okubiri Yesu yeebazibwe. So olw'ensonga eyo kyevudde nkugamba nti mukama yagamba bwe sigenda y'omubeezi omwomutuku butagenda kuva naye tulaba nga Yesu bw'agenda bikwa abatume batusindikira omwoyo omutukuvu naye bw'ajja gino gy'emirimu egimu ku jjo gy'alina osooka okukola mu baana ba Katonda. Omulimu gwe omukulu ogusooka Balumi 8:14 gwogerako nti alina okulemberamu bonna abayitibwa abaana ba Katonda. Yesu yeebazibwe. Naye bw'aba abakulemberamu mu lugendo lwabwe olw'okubatwala mu ggulu bino by'asooka okukola mu kukulemberamu abaana ba Katonda. Bisome olunyo oluddako.
Naye nze mbagamba amazima kibasanira mwenze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndi mukuma gye muli. Naye bw'alijja alinuuniza ensonga ekibi olw'obutuukirivu.
Yesu yeebazibwe nti naye ye bw'alimala okujja bw'ati emirimu gy'agenda osooka okukola giri esatu alina okulumiriza ensi ekibi. Ky'ova olaba enjiri ey'ekkanisa yonna yandibadde kulumiriza kibi buli kiseera era nga nebo bagenda kukuwa oba mu moto kuba biza olabulirwawo nti bw'onaakikoze obubi mazima ojja kugaba n'empeera y'ekibi buli kimu. Kyovula ebiseera ebisinga abantu balabanga enjiri eno esala omusango naye nga gy'emirimu gy'omwe omutukuvu mu kusooka byonna alumiriza ekibi. Toyinza kuŋŋamba nti omwoyo araba ayambadde mmini naye amulagulako agenda mu Amerika kati kino akibuuse eky'obutuukirivu kyegambye nti omwoyo ogwo gwe mulaba ogutasobola kulumiriza kibi si mwoyo wa Mukama. Omwoyo atunuulira nga mu kanisa mulimu obusosoze nga wano waliwo abagagga abatuula mu maaso n'obwo obutebe nga tebayinza kukkiriza butuulako oyo si ye mwoyo wa Katonda kubanga kyeyandisa okusoolumiriza nti ekyo kibi tukiraba mu James essuula ey'okubiri ng'akirumiriza nti bwemwaniriza omugagga ne mugamba omwavu atuule wansi w'ebigere oba agenda atuula eri emabega mugagga mumuwadde entebe y'omu maaso naye bw'otuuka mu kanisa yo ze bakugamba nti waliyo omwoyo oyinza okwewunya obanga ye mwoyo wa Mukama kubanga live obisinga n'entebe baaziseetinze era omugagga bw'ajja leeti bw'omwavu gw'olugwamu bakugyamu mu ntebe mw'obadde otudde ne bakwongerayo eri ate bwe bamala ne balagula nnyo ebyamagero nga bakugamba oyo mwoyo wa Mukama kati y'akola ku kino yo teyalabye kukola nga nze banzigya mu ntebe ne bannyongeza emabega. Omugagga ayisibwewo omumuntu kubalumiriza mu James 2 n'agamba nti abagaggawo bennyini be bamala bawalula abantu okubajja mu kukkiriza okubasuula olw'obutagonda bwabwe. Siganye abagagga mulokoke mwenna naye mumanye okugonda kubanga mu bwakabaka bw'omuggulu twe fenna tulina ekibuga kimu era abalabula mu Temise bwe kisooka essuula ey'omukaaga nti n'abagagga bayigenga okukola obulungi era babeerenga n'empisa ez'obwakatonda nga bamanyi nti ebyo ebiri ku nsi biggwawo bayinza okweterekera obugagga mu ggulu. Yesu yebazibwe. So njagadde okutegeeza nti gwe bakugamba nti mwoyo, era nga abamwogerako boogera na nnimi bulungi, bagamba nti bamujjuziddwa, mu bo talumiriza kibi, waliyo ebibi bibi ebitono byebakwatako. Mu Matayo esula 15 Mukama waffe yabyogerako n'abagamba nti mujjamu obubi buno obutini ne muleka mugalyaga nnene. Bw'otamuyita spiritual father, ekyo kimunyiiza, naye ebyokusosola byotabyogerako. Guno omulembe gwaddeyo mu ngeri y'ekifalisaayo, obyobutono babugyamu, obutini babukwatako, naye gano aganene musigala nago nga kumpi ekkanisa eyita na bwereere nga gomu galina agazina agabiku katubuti nga gali okwo, naye nga waliyo obyo obutono nga tovuma. Bwe bagamba tovuma mulokole talina vuma, obutono obwo babukwatako naye mulimu aganene go baagasigaza. Kati neewuunya ddala omwoyo wa Mukama y'oyo alekamu agabi aganene, anonooza obutini, abeera annonooza nnyo kye bayita empisa ez'abajjajja, era naye baamugamba Mukama waffe bano banabigirizwa abo balisa empisa z'abajjajjaffe, naye n'abagamba lwaki nammwe muddi by'amateeka ga Katonda olw'obulombolo bw'abajjajja mmwe? Owulira ekiriwo, olwaleero amateeka akwatibwa mu kkanisa si Bayibuli geeragira, agaateekebwawo bo bennyini nti oli olina mmuyita daddi, omulala n'omuyita mami. Bw'otamuyita senior pastor kiba obozizza omusango munene. Naye weebuuze ani yamugamba nti ekyo kyali kiragiro gye tuli? Kati gwe mwoyo gw'owulira ogwo tegufaayo ku mateeka gali aga Katonda nti musosola muti omwavu, tegufa ku mateeka gali mwayo babona mmwe mwebuwa, gufa ku bino ebye baagunja bo bennyini. Yesu yebazibwe. So kye njagadde okulaga nti omwo omutuku bw'ajja alumiriza ensi ekibi n'alumiriza obutuukirivu n'akulaga nti ekyo kibi era ekituufu kye kino, naye bw'aba nga tafa ku ebyo ng'atuwoleza kimu visa ziizo yaafa kimu tufune ebyensi kuzikirire. Omwoyo n'omutukuvu owa ddala yandibadde ajjukira nti kigasa ki okulya ensi eno, naye n'obuza omwoyo gwo lwaki atuleka guno omwoyo gwe gwa Katonda oba kikyamu? Kiri bwe kiti, omwoyo akupakira ensi ogirye naye nga tafaayo omwoyo gwe gutukudde gutya kutuuka mu bwakabaka bwa mu ggulu. Guno omwoyo kika ki? Guno gwe mwoyo oguzikiriza, ye mubbi oli, njogerako Setaani eyajja okutta, okubba n'okuzikiriza, kubanga ye tafaayo obulamu bwe buddako bugenda kuba butya. Kyovula nti omwe mutukuvu owa Katonda emirimu gino esatu agikola mu bwenkanya, alumiriza ensi y'ekibi n'akulaga ndeyo kibi era n'alumiriza obutuukirivu, kubanga akimanyi bulungi mu Baruumi 10 onyolomera n'okukeera nti ddala omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era natula n'akamwa ke okulokoka, naye bw'aba tannaba kukkiriza yali yamukuutira, yali yamutegeeza mu Baruumi essuula eyo ey'ekkumi onyola 17 nti naye n'okukkiriza okutuufu ko kwennyini kuva mukola n'okula ekigambo kya Katonda. Yesu yebazibwe. So obutuukirivu bwabuluka bulungi, naga nti buno bwe butuukirivu, ate n'amala n'alumiriza omusango nti ky'okoze ekyo omusango gwako gwe guno, esigadde geyeena na nnyanja ya muliro. Yesu yebazibwe. Naye omwoyo atafaayo ku bino, era tugenze mu bannabbi bangi nebo bafa kimu kulagulako, tebafaayo ku bulamu bw'obuddako. Gwe mwoyo gw'ensi Bayibuli gweyogerako, tetwafuna mwoyo gwa nsi wabula twafuna omwoyo ava mu ggulu. Yesu yebazibwe. Gwe mwoyo gujjo faayo, gw'oba oyogera nnimi yogera, naye tafaayo otegedde by'oyogera oba weeroga, gwo tegufaayo. Naye omwoyo wa Katonda yalina okubikulira ebyo byonna. So omwoyo wa Mukama bw'atuuka mu nsi aba alina okulumiriza ensi ekibi, obutuukirivu n'omusango. Bayinga nga bamalayika babo bakka. Bamalayika ne bakka. Ne basirika busiriso. Baba anonye ekibano. Kubanga tetula banko malayika atumibwa. Nga ze kusirika. Baba taze kutubulira musango gwe twakoze. Abazze okutuweesa omukisa. Yesu yebazibwe. Naye ogenda kola ku bannabbi mulembe guno. Bayita bamalayika bano abaagwa. Ne bajja mu makuŋŋaaniro. Ekisinga okwewunyisa emyejo bwe gikka oba bamalayika abo abaagwa mu kubanduulu muwulira obulumi bungi tabeera mwoyo gwe twasomako omwoyo w'eddembe omwoyo wa Katonda kubanga omwoyo wa Katonda mwoyo wa ddembe Yesu yebazibwe wabula mwenna muwulira ebibatakula ebibasiiwa ebibatugga ebibakamula ebibanuuna omusaayi tewaba mirembe era mubeera mukuba enduulu nnyingi nnyo kubanga emirembe giba giweddewo kubanga tabanko mwoyo wa mirembe Yesu yebazibwe saaba oluganda katuddeyoko mu James esula eyokutaano tuli ku lunyiriri omuntu asembyeyo n'olunyiriri kadde mu 16
Ali mu matiyaganenga ebibinja mwe mwekana mwekyalo saliyaganenga olyoke muwone okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mukukola kwako
nti okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mukukola kwako yensonga lwaki nga nti omwoyo wa Katonda baba atuuse yaba ayagala alumiriza obutuukirivu kubanga ayagala essaala yo bw'otuuka okugisaba ekole sikumalira biseera nti kaakano juzi bwe nnimi esaala yolwe naawulirwa olwo bannabbi ab'edda baasabiranga mu nnimi ki abatume bonna baasabiranga mu nnimi si bwe kyali wabula yali yabategeeza nti essaala y'omutuukirivu yo yennyini byekola bingi kyovula atusabye ne tukaaba amaziga naye ng'essaala ezo teziwulirwa Yesu yebazibwe katuwengeyokuwulire
James
5:17.
Yali muntu yakwatibwa byonna nga ffe. Yalabako ku bibi. Yalabako ku nnaku. Yalumizibwa ebintu bingi. Nga tannatuuka kuweereza Katonda. Naye kye yasooka okukola kwe kwekuumira mu maaso ga Mukama. Kwe kwekuuma nga mutukuvu. Yalaba ku bintu byonna nga bye tulaba naffe. Weba nnaku yalabako ku nnaku. Bwe kiba kibi yali akirabyeko. Nasaba nnyo. Naye bakugambye nti okugenda okusaba kuno ng'amaze otegeera nti ayimirira mu maaso ga Mukama. Era ng'amaze otegeera nti kati mutukuvu. Era n'essaala gy'agenda otteekayo mutukuvu. Era ky'ovula mu Bebulaniya essuula eri ey'ekkumi batukuutira ne batugamba tusobola oyingira mu kifo ekitukuvu. Naye nga tutukuziddwa. Ne twesabira direct eri Katonda. Yesu yebazibwe. Osobola oyingirayo. N'osaba Katonda. Kasita okuuma obutukuvu. Wadde nga togendedde mu lulimi lwonna lulala. Gendera mu olwo lwennyini lw'omanyi. Osabe ne by'omanyi obulungi. Omwoyo bw'asiima n'akuweereyo olulimi olulala. Naye terubeera mu kusaba kwokka. Banna. Yesu yebazibwe. Olowooza olulimi lukozesebwa mu kusaba kwokka. Kambuze ekibuuzo. Ndiko abatuma ennimi bwe zakka. Baazikozesa mu kusaba. Yesu yebazibwe. Tulaba mbu baali boogera bikulu bya Katonda. Ate baazikozesa mu kubuulira njiri. Omutume Pawulo bw'ayogera ku nnimi z'abamalayika. Era n'azaagamba nti zaali zikozesebwa mu kubuulira. Bw'otunuulira mu Bakolinso ekisula 13 nga zibikula ebyama bya Katonda. N'agamba nti bwe njogera ebigambo bingi mu nnimi ez'abamalayika mu bantu mba sizimbye era bwe mbula okwagala. Agamba yandiyagadde atiisa ayogera ebigambo 5 ebisobola okuzimba abantu okusinga lw'ayogera ez'abamalayika naye nga tazimbye bantu. Yesu yebazibwe. So mwebyo byonna kyolina okusooka omumanya nti ennimi zo zennyini si za kusaba kwokka. Era nga bw'okozesa olulimi luno okubuulira abalala, era nga bw'olukozesa era mu kusaba, n'ennimi ez'omwoyo bw'ogamba nti baazikuwadde tezikoma mu kusaba kwokka, zeeyongerayo ddala ne mu kubuulira abantu enjiri. Si bwe gwali. Oli mu James.
Yeye ali muntu eyakwatibwa byonna agasse n'asaba nnyo enkuba ereme okutonnya, enkuba n'etatonnya ku nsi emyaka esatu n'emyezi mukaaga. N'asaba nate nti ngo gitonnyesa enkuba ensi n'emyezi ebibala byayo. Baganda bange, omuntu yenna mu mmwe bw'atya amanga okuva mu mazima, omuntu n'amala amulaba n'amutuusa, ategeere ng'atuusa nga mu bukyamu obw'ekkubo lye, ategeerenga ng'atuusa alina ebirungi ebyamu obw'ekkubo lye, alirokola obulamu mu kufa era aliyitika ku bibi bingi.
Yesu yebazibwe nti omuntu oyo akyusa omulala okumugya mu kkuba ebbi butereevu amulokola mu kuzikirira. Katugende mu Isaya 26. Lwaki mpisa eno yonna? Njagadde osobole okutegeera nti oyinza okusaba n'osiina n'okusinda nga bakukakasa ndi munnimi mwogenda oyita okuweebwa, naye ng'oganye okuma obutuukirivu. Yesu yeebazibwe. Ekyo sitaani tagenda kifaako kukugamba ndi munaye tokumye butuukirivu, agenda kugamba gweyongera kusaba mu nnimi. Oba totegeera, oba otegeera, akugamba gweyongera saba. Naye waneno bw'otunuulira Isaaya 26 onyule 16 bino nabyo bennyini tabifaako.
Saa 26:16 Mukama, bwe balabye ennaku bwe bajjukidde,
bwe bakujjidde.
Mukama, bwe balabye ennaku bwe bakujjidde, bafuka okusaba okukanga bulaabe.
Yesu yeebazibwe. Omwoyo Mutukuvu mwennyi alina tukulembera mu kusaba. Ng'ali mu Isaaya yagamba, Mukama bonna nagenze obatuukako nga lwe balabye ennaku lwe bazze. Tebaagala kunoonya mu kutegeera era ne mu kumanya, naye bafuna ebizibu ne balyoka bajja ne bayiwa essaala ng'obanenyeza. Kaakati omu Mutukuvu agenda batuukako ate zino ennimi baaziggye, nze nga sinze nzibawadde. Eno ssaala kika ki gye basaba? Bamaze na kulaba bizibu lwe bazze. Kati jjukira omubeezi omu Mutukuvu tumumanyi mu Baruumi 8:26 paka 3:4 nga mbutupa alina kuba mwegayirizi gye tuli ng'asinziira mu mitima gyaffe okwenenya oba okutusabira. Yesu yeebazibwe. Naye ekizibu ekiriwo bw'amala okutuvaamu ng'azzeeyo n'agamba nti webalabye ennaku lwe bakujjidde, ogenda kukola otya? Ng'akuvuddemu ye mwennyini, ng'agenzeyo n'akompuleyininga eri Katonda nti bano lwe balabye ennaku lwe bazze, lwaki bulijjo tebajja kukutegeerako butegeezi? Kati beefuula abayiwa essaala na buli kigambo prrrr, buli kimu ayiwayo buyiyi. Andi yandibadde omulungamya akuwa n'ebyokusaba kati ate kati yakuloopa eri Katonda, yagenze eri Katonda akuloopa. Katulabe olwe 17.
Ng'omukazi ali olubuto ng'ebyokuzaala bye nga binaatera okutuuka, bw'aluma n'akaaba ng'abalagalwa. Bwe kutyo bwe twabanga mu maaso go ayi.
Nti bwetu era mu maaso ga Mukama okumala ebbanga ddene nga bwetu bwe tuli mu maaso ga Mukama ng'omukazi alumwa. Yesu Jesus kwegamba owulira n'ebyenda nga byagala kuvaayo, naye ng'oyiwa nnimi omwomunuku n'agamba babeera bwe batera mu maaso go bulijjo nga boogera buli kye basanze bakaba amazzi gokka mala ne beefuulanga n'abalumwa okuzaala waliwo n'osaba ezzaala yesu jesus riyamamamamama bwaddayo yo yakuloopayo bulopi olono balowooza basabye nnyo obedda bali mu muzannyo bazi bulijjo obadde olowooza ku saala zo yesu yeebazibwe kyenvudde nkugamba nti mukama waffe newankubadde yagamba yesu yeebazibwe nti mukama waffe newankubadde yagamba nti lwe balabye ennaku lwe bakujjira yesu yeebazibwe naye waaliwo ensonga endala enkulu ateera okugeza nti bwe tumala okulaba ennaku tujja eri mukama era ne tusaba nnyo nnyo ne tulumwa nnyo ng'abazaala naye bw'otunuulira ng'omumutukuvu akuvuddemu n'agenda atakuloopa buloopi musaala gy'obadde osaba mufo kyatwalayo esaala gy'obadde osaba eri katonda ate n'agenda akuloopa n'alyoka ajeregana byonna by'obadde okola mu kusaba kwo n'atuukayo n'agamba nyini badde beekaabya ng'abalumwa okuzaala mbu basaba n'alyoka najyo buli kyobadde okola kyonna rya babababa byonna byobadde okola ababadde webati nadde buli kyobadde okola n'akujeregajerega kati nno oyo abadde alina otwala essaalayo abadde alina okukubeera ku sayiri okusabirako naye bw'atuuka eri n'ajerega buli kintu kyonna yesu yeebazibwe so kye njagadde okugamba nti tebakulimba kyogenda sinzira mu nnimi okusaba bulijjo ennimi twawulidde ekirabo ekiweebwa omulala omu nekitamuweebwa era nti singa kikuweebwa bwe bade okitegeera saba onnyonnyoke oba kuwa ekyokuvuunula era babuuzizza ekibuuzo nti ddala ggolooza bonna bavuunula ennimi kubanga ndi bonna bazifuna abandizifunye naye gwoluza bonna bavuunula era ne bagamba singa weesiŋŋana nga tovuunula ekyo ebyokwogera ennimi biveeko kubanga agamba nandyagadde singa oba osaba mu nnimi omwoyo gwo gusabe era n'amagezi go gasabe naye bweoŋŋamba nti omwoyo gusaba bw'omaliriza n'ogamba nti amiina ogamba amiina ku ki ky'osabye kubanga amiina kitegeeza byonna by'osabye weewaawo kati ogamba otya amiina nga gwe obadde osaba ennimi tobitegeera naawe bw'okomekereza okusaba ku n'ogamba amiina kikyoba okkiriziganyizaako ky'osabye yesu yeebazibwe so kyembadde nkugamba nti okusaba kungi okubaddewo mu nsi naye nga tekusobola kuleeta bulokozi era sitaani bwe yamala okulumbaga n'ekkanisa okuva ekkanisa lwe yakyuka okuyingira mu nnimi ekkanisa yeeyongera kwonooneka ani yali akyetegereza obulungi okuva lwe twatandika okuyingira mu nnimi tusabe ate ekkanisa yeeyongeramu kwonooneka okwambala enkunamyo okulumbibwamu y'emibi okukyusibwa kw'enjiri byonna bigenda bitubuutikira bubuutikizi mpola mpola naye nga bivudde mu kusaba bye tutategeera oluvannyuma lw'ebyo ne tuyita emyoyo emikyamu mingi ne gitandika otubikulira enjiri endala etali ya mukama waffe yesu katwengeyo mu Isaya 26 nti twali lubuto ne tulumwa
that we were pregnant and we had the pain
Yesu yebazibwe. Twali lubuto ne tulumwa.
We were pregnant and we had pain.
Naye twazaala mpewo yokka.
But to give back to wind.
Omanyi okusaba konna ne mumala ebiseera.
You know how to pray and you just waste your time.
Kwegamba tusabye kituufu.
We've prayed is right.
Naye okumala ebiseera kubadde kunji.
But we've wasted so much time.
Mu bigambo byobadde oyogera.
In your words that you've been speaking.
Rabababababababababa. N'oyiwawo bw'otyo. N'ebirala bingi by'osabye. Awo onno omalidde obiseera. Singa kale wasaba ebigambo bitaano by'otegeera. N'olindirira olaba Mukama anaddamu ebitaano ebyo. Yesu yebazibwe. Agambye nti twalumwa. Ne tusinda nnyo nnyini mu kusaba. Yesu yebazibwe. Naye enkomekerero y'ebyo byonna. Twazaala mpewo. Lwaki olowooza mpewo? Enjiri bw'eba yakyusibwa mu kkanisa, amazina ne gakyuka. Ontegedde bulungi? Ebivuga nabyo ne bikyuka bya disiko. Mu bulokozi obw'okubuyingira mu butuukirivu, tulina kikankano oluvannyuma lw'okusabira mu nnimi. Kale singa twasabye tutegeera. Atisi ne tulindira tulabe Mukama oba anaatuddamu ebigambo bitaano. Kubanga Elijah ayogera ebigambo nga bibyo bisatu. Enkuba tegenda ttonnya. Sentensi esooka ewedde. Sentensi eyokubina egamba okumala emyaka esatu n'ekitundu. Teziringa sentensi bbiri. Eyasooka yagamba nga bwenyimira mu maaso ga Mukama. Ziringa sentensi satu zokka. Naye okuva lwe yazoogera okudda mu maaso teyatonnya. Naye ffe nga balokole tuli bangi. Ku mulundi guno tulinga ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo. Tuli bangi nnyo naye abasinga era tetulina mugaso. Kuno si kuvuma. Kubanga obanga essaala zongera kutwonoona nga ate tuli bangi. Andi agambye tuli bangi tusaba tukaba ne tusinda n'okusinda naye tuzaala mpewo. Genda mu makanisa olabe ekiriyo ate ng'abasaba muli bangi. Asatu muli mumusabe mubadde bangi ng'omwaka guno ate si gubeeremu amakulu naye mugenda ate kweyongera okwonoona mu mwaka guno. Lwaki? Kubanga ne byewasaba mu nnimi wali tobitegeera. Ate ne byewasaba mu lulimi Oluganda ate nabyo byali kifuula nnenge. Kati bwe buzibu bw'ekkanisa bwesisinkanye. Ate tuddeyo tusabe ssente zisatu ozirindirire. Ogambe Mukama njagala kula ku mwoyo wo eyali mu mikolo by'abatumi. Olinde ekigambo ekyo. Buli nnaku ssatu bwe batakuddamu ng'oddayo ng'okisabira neera. Ate ku luno omaze mumutegeera nti omwoyo wa Mukama bino by'akola ne bino. Njagala kulaba ku mirimu gyayo Omwoyo Omutukuvu gye wakolanga edda bwe walindiranga Ananiya nga balimbye ku katuuti. Ate tuddeyo tusabe Sara wadde naawe ya bigambo bitono nnyo naye ng'eyinza okukola nga ya mutuukirivu okusinga tunaamala ebiro bingi mu nnimi naye nga twongera kwonooneka. Kweyongereyo olunyiri olumaleyo.
Tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi. So n'abatuula mu nsi tebagudde. Abakuggo bali babalamu.
Yesu yebazibwe. Agambe twaleeta kulokola kwonna mu nsi oluvannyuma lw'essaala ezo ze twakolanga. Abantu twongera kubonoona n'akubatamya bulokole. Ewali bulokozi bweyongera mu maaso n'abadde omulokole atuuka n'agamba mutuufu eby'obulokole byonna. Mpozi era kambeere mu nsigaze erinnya. Naye tewali bulokozi bweyongera mu nsi. Kati oba enjiri ebuulirwa twala amaanyi gaago. Obulokozi obutuufu kwe kusikira obwakabaka bw'omu ggulu. Naye bameka abatunuulidde obwakabaka bw'omu ggulu mubalokose? Olwaleero ng'osobola omutwalira enjiri y'obwakabaka bw'omu ggulu nga tagyagala nga mulokole munno. n'omugaa tugenda kunoonya bwakabaka bwa katonda bannange mujja tusome ku ggulu agamba nabbi yaze n'ekyamagero kiriko erinnya lyange oyo nno ye mulokole gwe tulina leero yesu yebazibwe kankubula ekizibu ekiriwo omwoyo ogwalumba ekkanisa n'abantu abalokoka tebakyalokoka bya bulokole bwa ggulu era bw'obuuza bangi leero n'ogenda mu kuŋŋaanira erimu yesu yebazibwe n'obabuuza banne buli omu ayimukaatuwe lwaki yalokoka ensonga ye buli omu n'ensonga ye enkambwe bala ayinza okugamba waffe twali tetufumbirwa nendoka kubanga yesu ajja kumpa omwami omanyi twali tetuwasa naye kankano bwe najja eri yesu mubutuufu yesu ajja kumpa omwami omukyala yesu yebazibwe twali tetuvuganga ku mmotoka naye nawulira nti mubalokole bavuga emmotoka mukama agaba emmotoka era nalokoka abamu kummwe omwoyo akukwatiddeyo nabukwatizi kubanga wali olukasibi ebyakuleeta ebyobulokole amaze n'akukwatirayo mu katimba naye waliwo ensonga yendala yali yakuleeta mu bulokozi buno mukama ffe teyajja tulokola lwa bintu era bw'osoma piita ekisooka esula esooka agamba teyatulokola n'ebintu ebiggwaawo oba n'ensigo ezikirira wabuli atugula n'omusaayi gwe tatugula na mmotoka tatuguza visa tatuguza feeza guli musaayi gwe yajja kutulokola ng'atujja mu kibi era ng'amaliridde okutwala mu bwakabaka bw'omu ggulu yava ayogera mu yokaana nti ŋŋenda okubategekera ekifo mu nnyumba ya kitange teyatulokola tulye bulinsi tukome wano tuli baana ba kitaffe ali mu ggulu n'ebyamagero byo mulaba yemmere y'abaana yesu yebazibwe saabaoluganda kyengezaawo kubagamba nti omwoyo ali mu kanisa muyinza otwala akadde okutegeera kyengezaako okwogera naye njagala okukutegeeza nti omwoyo oyo atambula talumiriza kibi abawoleza kimu mwogere nimujjuziddwa oyo si ye mwoyo wa mukama yesu yebazibwe agambye nti nno waneeno newankubadde baalumu kukamala bamaliriza bazadde empewo nga tewali bulokozi bwe baleese mu nsi leero bw'otunulira abalokola okwetula ensi yonna oyinza okwewunya bameka kuba abagenda mu ggulu olw'enjiri gye balya buli lunaku gye bafuna kubanga eyinza okubayamba ne bagendayo mu bwakabaka bw'omu ggulu yesu yebazibwe so ffe tutunuulidde nnyo obwakabaka bw'omu ggulu era nga njagala okukakasa nti singa omala ofuuka omwana byo ebyamagero mmere y'abaana era tetugenda kuddamu kukaanira byamagero okugyako okubirinda buli lunaku nti bitutuukeko buli lunaku nga waliwo atufuna ekyamagero kye yesu yebazibwe naye ezo ennyimba zimweyimbya nga mwezzaamu amaanyi ekyamagero kyange ekiri wano nga kyekyakuleese lwaki togamba eggulu lyange eriri wano eggulu lyange eriri wano yimbako bw'otyo lwaki oyimba ku kyamagero kyekyakuleeta okulokoka omwoyo ennyimba nezaabawanfu kubanga omwoyo gwo ogwa sitaani ogubaweza ennyimba si zeezo oyinza okulaba omuyimbi ng'ayimba yesu gyanzije nga wala nnyo naye ng'akulaga mu nnimiro akulaga ng'akuba matafaali naye gwe singa otegera yesu gyakujje mu geyeena mu migo gy'ababadooni kubanga bayibuli bwe beyogera mu isaaya 53 egamba yakubibwa olw'okusobya kwaffe teyakubibwa lwa mmotoka na bunaku bwe twalimu buli newankubadde ng'ekyandikwa kigamba mu bakolinso ekyokubiri nti mukama waffe ono yaleka obugagga bw'omuguru asobole okujja atugaggawaza naye yasooka tugaggawaza mu bugagga obusobola okubeererawo alyoke buno atwongereko kyava ayogera musooka munoonye obwakabaka n'obutukuvu bino mbibongereko yesu yeebazibwe saaba oluganda wandisaba mu nnimi zo nga bw'ogamba naye njagala okutegeeza bw'otaakume butuukirivu okyawuliziganya nnyo ne basitaani era bw'onaasaba ennimi nga tozitegeera okyayita nnyo basitaani bakweyune kubanga twalabye ennimi za basitaani tebafaayo ku ebyo oba obitegeera oba tobitegeera mugenda kuwulira abantu bangi nnyo abagenda okujja babuulire ne koodi z'ennimi eziva mu Bermuda Triangle wansi mu nnyanja nga balina koodi za nnimi ng'atuuka ku mazzi n'ayiwawo riya karabababa swi n'abuulirawo kumbe naawe zikugwako wano n'obayita n'obagaa muveeyo mu nnyanja mwenna
mujje
abo bagenda kubabuulira baani abaliyo eyo abamu ku bbo ng'abantu baawano omanyi ze ndudde ebbanga mbyogera nti nasiŋŋaanayo mu Bermuda Triangle abantu bangi abagendayo mu ddiini mu bulokozi buno mu bagagga abaawa bonna nga bagendayo eyo lwakuba nti nze saagala nnyo okunyumiza ebyo bintu bya sitoori nga kigambo bwe kyansomesa era bwe ndeeta ebyo kati waliwo boogenda osiŋŋana nga bo bakikubuulira nga sitoori yesu yeebazibwe saaba oluganda njagala tulongoose ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri kubanga bayibuli yegamba tebyawandikwa biriwo olw'okuluŋŋamya mu butuukirivu okulongoosa ensobi ezibaddewo era okukakasa amazima tugenze wano eno tuli mu Yobu Yobu katulabe eno essuula sura ya 22
Job 21
22
Job chapter 22
katukoze sabiri musatu nyo lusoka
Job chapter 22 nyo lusoka lugamba awo yo kunaddamu nayogera nti neero okwemulugunya kwange kujeemu okukubibwa kwange kusinga okusinda kwange obuzito singa manyi bye nnyinza okumulabira singa nnyinza okutuuka n'awali entebe ye
yesu yeebazibwe n'agamba nti bye mbadde nkompulayininga omanyi musala zo nnyingi kati obadde wakivaako nga wasigala kompulayininga mukama emyaka gino gyonna gye nsabidde mulimu akompulayininga nga baba yafuna ennyumba tannafuna mmotoka kati nayo ng'emukompulayiningisa aga mukama nsabye ebbanga ddene mulimu abamu nga gyakomye okompulayininga ayongera mukuba nga Katonda ayongera kukuba kubanga by'okompulayininga si by'olina okukompulayiningako kati yatuuka ekisa n'akitegeera nti mukama bye neemulugunyamu kati ate nabo obujeemu bulala waliyo okukompulayininga okutuufu newabaayo okukompulayininga okulaga nti ate oli mujeemu n'abuuza ekibuzo n'agamba naye mukama bino ebintu bye tubaddemu singa ntegeera gye nnyinza okusisinkana nandireese ensonga yange gy'oli
yoko esula y'amakumi abiri mu ssatu n'olunyiriri lwakuna nandiraanyiza ensonga yange mu maaso ge n'enjijuza akamwa kange ensonga n'andimanye ebigambo byandinzizeemu n'entegeera byeyandiŋŋambye
yesu yeebazibwe nandibadde nsooka ne akamwa kange ne kabeeramu nsonga yesu yeebazibwe kaakati singa mba njogera nnimi zokka nzi bye njogera nabyo sibitegeera manya ndya nti ewamukama kati ŋŋenze kwogera bya nsonga byokka bwe njogera ebibi bwe muwemula kale bwe njogera ennimi n'empemula Katonda nga kubanga nyinza obutayogera bya nsonga eri mukama kubanga siyinza kuvunula bye
njogera
era nange sibitegeera nyinza okumuvuma naye musinga mbade maje nyizo musisinkana ne malanzi juze songa mukamwa muno nenga ngenda kuogera kino njogende kino ne kino eri mukama naye kizibu ekiriwo kakati ogenze byogera naye tobitegeera kakati bukalagala yo mwana ubaba deki ya yogera biki bannaye
what does he say
andi bagambe kogezaamu buli ekijja kati olumu obogolana obogozi nga kabwa nga tolina nakyansonga kyotute omanyisani yabira kukanisa n'agizanyirazanyiramu bwati n'akabigende bisaba esabi ebisanze kati newesiŋŋana ng'osaba buli kyosanze tomanyi oba kituufu eri katonda oba nedda oba kyansonga oba si kyansonga
Yobu sura ya 23:6 yali nyombesezza olw'obukulu bw'obuyinza bwe
nti naye singa mbadde n'ebyensonga mukama mukama yandivuddeyo nannyombesa kubanga mukulu ate ndeese ebyensonga
nedda naye yandisizzaako omwoyo
yandigamba mwana wange ebigambo byolese nga byansonga nkusi omwoyo gwange gubeere naawe mwana gwe ngoli ne bigambi byensonga
that you have very good
words zero tese no fembi awo no zero tese
you have come that we reason together
naye rara baba 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 baba
but it just keeps speaking in tongues
ano nyecho bi temuli mwade byensonga byayogera
there's no sense in
takusako na moyo akuleka ono yogera baba baba baba
just leaves you there to speak whatever you find
Nebo obo yogera mulimi oluganda. Newe singa nanga gwe byosaba tubitegeera. Nacho kitereeze. Kuba mulimu n'abasaba mulimi lwe bategeerera ddala. Naye ate nga nebyasaana bimu nyitabitegeera. Obuzibu obwali obulabyeko. Newe singa nanga bagambe musabire ekintu kino naye nga naye tokitegeera. Waliwo abagamba banaye basitike emmotoka y'omugaggazi. Nona nga kisanga naye naawe tokitegeera. Mulimu omwegayirizi musumba amugamba mukama yanjolesezza nga tuzimbye wano ekkanisa ennene era yandabirwamu kati omanyi kyetugenda okukola genda mukwegayirira kituuke kati naawe otuuka mukusaba n'omugamba mukama ekyawandiikibwa kigamba nekemeya n'agenda n'atema emiti n'azimba ennyumba yo oyogera mukagayi nti ekkanisa y'oluvannyuma eribeera yakitiibwa osinga eri yasooka naye mukama olwaleero tukusaba tuve mu biwempe bino leeta ekkanisa yere ennyumbayo nga yandabirwamu naye erabira wali eri mu Yokaani sura ey'okubiri mugimenye yo nzimbe ya nnaku ssatu kakati nayeegayira naye bambi abatakyategeera byayeegayira kyekizibu ekibeerawo oyinza nosaba mulimiro olwotegeera ate nga naye totegeera kaakati eno baba tebakyamubanja miti namatafaali si bamubanja kaakati kati eno balina kugamba mukama ekyawandiikibwa kigamba nti ddala kituufu mukama ekkanisa y'oluvannyuma erisinga eyasooka amaanyi era kyawandiikibwa mukama mu bakoliiso ekyokubiri essuula ey'okusatu onyula 12 paka 21 tewagamba obanga endagaano eyasooka yali akitiibwa yaleetebwa ne bamalayika mu kitiibwa naye mukama eka ndagaano eno empya ogamba yakitiibwa okusinga eri era okubanga yakitiibwa watuma omwoyo omutukuvu ayi mukama tusaba omwoyo omutukuvu alabisibwe ekkanisa yeezimbibwe kubanga omwoyo omutukuvu anaatuuka bakoliiso 12 enaatuukirira anaagaba amatafaali bwe gati wanaabaawo ekirabo eky'omutume wanaabangawo nabbi era wanaabangawo omusumba wanaalabikawo ababulizi b'enjiri wanaalabikawo abikkula ebyama ennyumba yezimbwe nga yakitiibwa kubanga mukama ogamba tuli nnyumbayo era tuli nnyumba ya mwoyo gwo gy'ogenda okudda okunona nga taliiko balaada olufunyiro era bwe kituuka ku kizimbe n'osaba bw'oti mukama kyawandiikibwa mu Isaaya essuula ey'okuna onywa olutandika olw'okuna paka olw'okutaano nti era walibeerawo weema okuwonya abantu omusana wamu n'enkuba n'empewo mukama ne weema eyo nayo tugikusaba era tukusaba otuzimbire ya bbulooka osobola obisaba mulangula egizabyo ng'otegeera olinnabo bulungi bulungi naye mulimu n'abasabya mu lulimi lwebagaa nti bategeera naye nga bebasaba era tebabitegeera newuunya omwoyo abeera akuvuze mu bintu byeotategeera abeegayirizi musooke muve ne ku bukeeka kubanga bye mutusabira tetubitegeera musooke mujje musome muve ku bukeeka mwongedde suula busuuzi ate ekkanisa kuba bye musala ate birala kyunfula ekkanisa tegenze mu maaso nakulaakulana mu birabo byayo era mutuuleeyo nga muli bammemba temumanya na birabo byammwe kwegamba kyenkana mwaddayo mu ddiini okubeera ngaeyo nga abafaaza be baliyo bokka bafaaza babeerayo abadinkoni mubalina ba asa ne basisita nti awo mweabasigadde muli bagoberezi kati obukeeka bwaffe mubuleke mugira mulekayo omuntukuvu ne mukama waffe yesu bajja kumala mulekeyo ne bamalayika ate ekisinga obunene obutonde gye buli kubanga baruumi yetugamba nti obutonde buli mukwegayirira kati mmwe mutabula obutonde bye busaba kubanga obutonde bwa bukyagamba mukama yimusa ekirabo kyagundi yimusa ekirabo kyagundi ne gundi ekkanisa yeezimbibwe nga gwe oliko mukama tuwa amabaatituzimbe ekkanisa yotuwa endabirwamuzimbeekanisa tubadde tusaba kirabo kyakuzimba kanisa mukama leka batuwe langi emikebe gijje egya langi tusiige ennyumba yeebeere yakitiibwa kumbe eri ate asaba byambalo mukama ate obawo enjiri mu bigere amazima mukiwalo bwe mwegayira naye nga omwe mutukuvu yatukale na nekkanisa tetegereka nze nnemye yaddayo buzi n'atulopabulopi nti yebasabe sibitegeere yesu yeebazibwe so tuddemu atis twerongoose ne mu nnimi zonna nga tuvudde mu nnimi zino zitugamba ez'abamalayika ne mu nnimi zonna ezabuliwo zonna weerongoose byosaba kubanga olumu ovuma katonda omanyi lwaki omuvuma mukama ennyumba yeeno tukusaba ojja ogituulemu ngaadde eno mukyawandiikibwa eggulu yentebe yange n'ensi entegegera nyumba ki gye mulinzimbira kati omwana ono naye atanvuma buvumi nza kakayumba mbeera mwako nga tulaba ne gyazimba mufa atuma mwoyo mutukuvu yalina otutuulamu bikwaba batuma omwoyo mutukuvu amwogerako bikwaba batuma 17 abiri paka asatu nti katonda yakola eggulu n'ensi tabeera mu nyumba ezazimbibwa n'emikono gyammwe era taweerezebwa mikono ngaeyeetaaga kati gwe ngaokozesa emikono mukama bula tukuweereza laba ennyumba gye tukuzimbire tuvuma katonda emirundi mingi lwakuba munnanga atunula n'asaasira n'agamba naye era abantu bange bazikidde lwakubula kumanya kati weyongere wano katono
Job 23.
Job 23. Job 23 verse 7.
Abamazima baliyizizza okuwoza naye. Bwe nalimonyezebwa bwentyo ennaku zonna eri omulamuzi wange. Laba, ntambula mu maaso naye nga taliyo.
Nentambula mukama. Ntuuka n'ensaba.
Rakabababa
nengenda nemabega nenvayo nengenda eno
waliwo
otuuka nga owulira n'ennuku ku mutima nekatonda nensaba ne mu nnimi naye otuuka nga tomulaba naye nga ye yakulaba dda weegwira dde eddaluni
laba ntambula mu maaso naye ye nga taliiyo nentambula ennyuma naye nesiyinza kumulaba
ŋŋenda mu maaso mukama nentuuka nenkuba ekisenge yesu yesu nenvayo yesu yesu
tell Jesus to come back. Come to the angels.
Yes, yes, yes. Oh, no chance and let them hung and no job. Yes, yes, yes. Can you not take a show more? Wouldn't you put up with
that? The spirit confused you, that first spirit.
What kind of master of my own?
You move back and forth and don't find
it. Mama, you throw those at your mother. You cut
and then we get a mass of the speech is very big. You begin speaking in tongues and moving to another. And you don't see him. The Bible says that reaches the time even when the spirit wants to work and tells you to wait. And you just pass by him. You don't even know that he's there, just so that you're the spirit.
Yes, you have a zero.
Praise Jesus.
Mm-hmm. And this I took a son out of Kiradar.
This is the time and
future
time.
I took a look
for
an hour with an uncle.
No
more
than
with the time in Bamboo.
And you call him Satan.
And
you mean the
Zodia Monica or Kusa?
How can you stop me from praying?
But remember,
that this thing,
I took it saying,
turns into the world.
Tell my guy on a good wound. Never done about my side.
And they sent
him. No, Mugam is sorry.
Go tell him that to answer the prayer.
I didn't know where God is going to
say. But for you, look yourself.
Wagambia Mokama.
So that the Lord.
Oh, Kuvakati.
From now.
Paka Kumina Bilizan.
6 a.m.
Nankusa with Japon and Japon Yongere.
I'll be praying for you and you.
Onoyaria Kasauka Donga Isaiah, Rikomoriano.
Just
pray for the wife
and
the other. Bamba Kodon Jamu.
You instead said that God gave you a good spirit.
But
since for him he was with the spirit,
he came
back and the
dragon
said, "What
are
you
doing?
What are you doing? Nagamba kati ngenda mmuleka ajja kuchibulira. Ojja kuvayo ngo kitegedde ndivyo sata biri mmagezi okomewo. Muli munero okomewo konoga ne mukama. This is the time when you come back.
Jero kanzireko mbigamba ebitegeereka. Nga mutufu same nimi oyogedde oyogedde buli kimu
otuukayo
n'osaba essaala nnyo ne zikutama
ne
babasabisa ne babasiibisa n'otuuka essaala n'ogaana naye mukama ebintu bino byetusiba bituufu naye ebintu bino byetusaba bituufu waliwo otuuka n'obigamba muggwe mwennyini ng'owulira a omwoyo kaakati kyakkoze yakulekeyo osooke obonerere olidda n'omunoonya kukulemberemu kaakati ku mulundi guno ogenda kudda baba mwoyo mutukuvu nga gweyagenda otukulembere wa katonda teri kuddamu kutagala wajja ekigere bwe tulinya omanyi yakuba gundi yona emiggo n'amusula paka eri munaganirwa ddala naye bwe yamuza yona nga takyalinnya ne waalinnya agenda otumula emabeganga mukama
yalinnyeatambule mu sitepu za mukama
ku luno teri byakukyama kwata kkubo lya mukama mwoyo mutukuvu yalina otukulemberamu
sitanga nyuma okuva mu kiragiro eky'emimwa kye natereka ebigambo natereka ebigambo ebyakamwa ke okusinga emmere yange emwanira
n'agamba kati ku bigambo bya mukama oba nabbi kyayogera oba ali bamutume n'aleeta ebigambo ebirala ebitakwalagana bya mukama nze sigenda biwulira ŋŋenda kukuma bigambo bya mukama byokka bw'aba agamba nti omwoyo yagaba ennimi era ng'agabira nga ye bw'ayagala bwe ndabayo omusajja yenna ŋŋamba mbutuyimuke twogere ffenna nsigaa kubyogerayo nkuma bya mukama yaŋŋamba omwoyo yagaba ennimi oŋŋamba otya mbu ozze tutuleyininga nnimi ono yayiga n'agamba nti sikyadda mutwala bigambo by'abantu okugjako katonda bye yayogera
naye alowooza mu era ani ayiza okumukyusa
katonda ye tava ku mulamwa oba golowooza mbwaziwa bonna gomanyi yalowooza kimu nti ngabiranga bwe nkolaki bwe tojja mukyusa mukati mwenna mwogere ekyanikwa kigamba nandiyagadde mwenna mwogere naye abanga yandiyagadde oluvannyuma n'agamba naye agabiranga
bwakolakibwayagala
kati atisa agambye kankume bya mukama byokka bijja kumma bikwanagana abantu byombi esonyiye nziriramu okwawulira ani anakyusa mukama oba mmwe mulowooza emirembe gyedda teyagiwuliranga nga tegisabye mu nnimi ze mugamba takyusangako bwatyo bw'alowooza alowooza kimu nti asobola owulira ennimi zonna era asobola owulira buli ssaala ya mutuukirivu gwegwe togenda mukyusa mbw abeere ng'awulirako nnimi zokka ye alowooza bumu malaki 3 esule olunywa lw'omukaaga lugamba katonda aba bumujjo ne leero ne luli nga bwe yawuliranga bannabbi ng'era bwe yawulira abatume era naffe bwajjo tuwulira takyusa nko mu mulembe gwa 12 nti mukyuke mubeere mu nnimi zengendo bawuliriramu bwe guli bebulaniya 13:7 egamba yesu aba bumu jjo ne leero n'emirembe gyonna nga bwe yawulira abatume mu nnimi zeewa naffe ajja kutuwulira takyukakyuka aba bumu era ani ayinza okumukyusa munze katonda gwe mbaleetedde ow'omulembe guno katonda w'omulembe mujje w'omusajja wa katonda alina katonda w'omulembe nga nammwe mugenda Bible bwe kunyonyola katonda we mirembe gina abasitani.
When the Bible explains the god of this age is Satan.
Ate baba kubira ne nyimba ne muzina.
Also play for you songs that you.
Mulembe kulu no gwa Yesu.
This generation is of the Lord of Jesus.
Ogwedda gwali gwa sitani. Obo kugenda okujja go bagumwa de sitani.
Is the coming one for Satan?
Eminembe jonna gya mukama.
All generations are of the Lord.
Nga mugambo muyindi wa fo yo.
Wabula
doctor. Atu wakati. Kumba abawabukwa. Alaregedde kyenjogedde simumanyi. Yesu yebazibu. Wano tubeere tuvuma bantu. Wabula tuwabula ebyo byonna ebitasaanidde. Yesu yebazibwe. Twongere mu nnyo oluddako. Katonda kye yeegomba kyakola. Bino bagamba nti leero mukake todamu mugamba mukama bonna b'oyagadde mugamba olwaleero leero leero leero
leero.
Kivaamu nga tokoze bw'oti.
I'm not leaving until
you. Yeegomba bambi ye kyakola.
He does what he desires.
Oba mutuufu. Kubanga okambwa bino okolokola ebisobyo.
You can't change it because you.
Oyo sitani gwe mulagira ebyo si Katonda.
It's Satan who commands such a way, not God.
Era enkola eyaviira ddala mu America.
And such ways.
We want to say that we don't have to Katonda
wanaba ayagala. When they change that, no longer say that if the Lord wants.
Wabula batandika okubaga mu mugambe leero.
I told you that. Say that today.
Olwo olulimi lukozese nga ng'ogenze lumba sitaani.
Use such a time when you're speaking to.
Bw'ogenda okuluma sitaani nga olwalera nkusigukuula mu linnya lya Yesu era nkusindikira ejja malayika Maiko abalali mu sigukuule leero banyini. Ebyo by'obagamba sitaani si Katonda.
You should say that to the devil, not God.
Twawule wakati wa Katonda ne sitaani.
Separate between God and Satan.
Obatusoma nko mu James wagamba nti tugambe nti lwanaaba asiimye. Ebibyanu kwa babi bajjako dda kati muli mukulagira Katonda. Era omugamba leero mukama sivaano nga tompadde mukyala. Sivaano nga tompadde mwami. Emmotoka yange leero sivaano nga sigirudde. Minundi emeka gy'ogenda nagyo. Kumalira biseera nakutawaanya. Katonda kiyateekawo nti kyekiribawo ku lunaku olwo kyokka kyakola ate nno bwakuyamba n'akusinga nange oli mu pulaani yanno nga tewagivaamu dda oligiri waliwo buli muntu mu nsi muno nga buli lunaku Katonda alina kiyateekawo ekirina okubaawo. Naye bingire si bye tulimu era singa twabadde nga tulina mwoyo wa mukama yatulungamyanga ekkanisa kubanga ffe twali twakwamu mu pulaani ya Katonda. Abali mu nsi tebanakudda mu pulaani ya Katonda naye ate laba naawe yakomawo linga ataakomawo. Bayibuli egamba mu Efeso sura ya 2 onyoola 10 nti waliwo emirimu emirungi Katonda gyeyasooka otuteekerateekera okugitambuliramu ng'ensi tenaba nakubaawo nga mirimu mirungi gyo yagitegeka nga tona nakujja ku nsi. Ate bakugambye nti ekyo kyeyateekerawo okubanga kyekibaawo kyekyagala ye kyayagala kibeewo. Kati kitegeeza ki? Tudde tutunulire ku bikulirwa esula Yokaana esula y'omwenda esula y'16 agamba naye omwoyo bw'alijja gye muli aliba bikula n'ebigenda okujja. Kitegeeza nti omwe omuntu ku byandinzize nako naŋŋamba oba yandigolokoze munze naŋŋamba nti okimanyi ng'enkya waliyo emmotoka y'ekindi. Kubanga amanyi bulungi nnyo zineetala ku lunaku. Yesu yebazibwe. Abasajja amuli abaviirangayo ng'ono Koloneeriyo amutumira malayika n'amugamba omusajja akulinze ali wali eri ku lubalama lw'ennyanja we
yapampimpita
ali awo ati mutumire ye ajja kukubuulira ate bwamala n'agenda ne wa Pita n'amugamba waliwo abasajja abakunonya obulamu obumwe temubwagala. Mwagala buno oba omwoyo guno omukyamu wuliriza gukugamba gwe muwala gwe wasambaga yabakadde 10 tokubiriwa n'ojyoka olinda
And you wait.
No, no, no.
You wait and wait.
Oh, those who come of 10 million,
just chase them away. What
he
has prepared for you on that day?
Aha, Gadurabi.
Job 23:14. Maybe Jerry will be in a year.
Ntinari, Jerry, you are being a young Kuron.
That's why I love
it. I don't tell you where I'm
coming. Come back to the
Muferia Media, Micham, Kubanga, everything.
Come back to the street of the
road. I mean, I met Jarero. That's
everything.
That's
good thing to give that to the neighborhood.
But we moved into
another
service and we had to be together.
And
you just get by chance. For the Mukama,
the Makari, just gives you because it may even run out of conservation. You may even turn away. Let me just get you.
Naye okulota omulyango gw'eggulu si kyangu.
But never dream of the door.
era n'abaloota eggulu si kyangu, era oloota mbwa zikulya, kubanga ebiro by'olimu tebiriimu butuukirivu, era temuyinza kuba birooto birungi okujjako nga bwe tutandise. Tugenze mu ngeri essuula eno eyabirimu omunaana. Waliwo essaala ez'omuzizo. Saagala buli saala ogende ng'ogisaba ng'omwoyo guli gukulimbye nti kaakati gwe buli kimu ekijja mu kamwa yogera, omwoyo gwa sitaani. Naye twala tukomewo eri omwoyo mutukuvu asobola n'okukubulira nti waliyo essaala ez'omuzizo. Omusajja ajja kukulimba akugambe, nze Mukama yantumye kusaba n'abantu bonna, naye Mukama tawulira bantu bonna, era obwo bubbi. Obwo bubbi. Omuntu okugamba nti Mukama yangaye tusabe nammwe mwenna, oba ofaanana otya, oba oli wa ddiini ki, ono ayagala kukubba, kubanga Katonda omulamu tawulira bantu bonna, awulira essaala y'omutuukirivu. Era bw'abanga yakusabisa n'ofuna nga tokyuse era nga luli mutuukirivu, mmanya wafuna kuva eri Jezebeeri. Kubanga bwetunula Yeremiya 4:4, Jezebeeri yaddamu essaala zaabo bonna abatali batuukirivu singa bamuwa saddaaka z'ayagala. Ezo tubyetuna tugenda bitunulako nga nfunzafunze olunaku lwaleero, kubanga twagala kukomekkereza olwaleero ebikwatagana n'ennimi. Lwaki twatuteyo okusaba? Lwaki twatuto okusaba mu nnimi muno? Kubanga olwaleero kye kikutte mu nsi yonna nti omulokole atasaba mu nnimi taawulirwa eri Katonda. Engeri 28 katandika olw'omusanvu.
Engeri 28 olw'omusanvu, buli akwata mateeka mwana wa magezi. Naye abamukwano gw'abantu abaluvu akwata kitaawe ensonyi. Ayongera ku bintu bye olw'amagoba n'ebisalirwa akuŋŋaanyiza oyo asaasira abaavu. Akyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa musiso.
Yesu yeebazibwe. Akyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Esaala nnyingi omuntu kubuza kute n'ateeka mu dustbin nga zaasuula busuuzi eri, nga naye mwe mwongera kusaba, ye bw'akwata bw'asuula eri saala bintawaanya namwe. Ate olaba yagenze n'akuloopa ng'osaba. Yasiŋŋaanya osaba n'agenda n'agamba lwe balabye ennaku lwe bakujjira. Eyo esaala ggoloza agitaddewa. N'agaa ne bajja ne bayiwa essaala ne beefuula n'abakaba mbu balumwa nnyo. Kati weebuuza essaala egyo oba osabye mu lunaku olwo, omuntu ku byagituttewo Katonda oba yasudde mu dustbin n'ajja n'amubuulirako ku bibaddemu. N'agenda n'amugamba naye bibadde mu ssaala gyenva osuula. Babadde beekaabya. Agenda n'amunyumizaako bunyumiza ebibadde mu ssaala y'olunaku naye nga yagikasuseyo eri yonna. Kyava agambye nti essaala yaba atakwata mateeka ga Katonda ya muzizo. Kati eky'omuzizo ayinza okitwala eri Mukama? Asobola okukwata essaala y'omuzizo n'agitwalayo? Abasajja abali mu kibuga muno abasinga babbi n'okwatula ensi yonna nga bakulimba nti saba nga bw'ofaanana, jangu nga bw'oli kusabe. Gundi Bayibuli egamba mu Isaaya essuula esooka onyo tandika olw'ekkumi, nga tonnaba kujja kusaba nakuteesa na Katonda, sooka onaabe weetereeze, yiga okola obulungi, lekera okola ebibi, awo nno jangu tuteese ffembi. Bwato bw'akugamba naye ajja kusomera Mukama yagambye mujje muteese naye. era n'abajja mu kibuga n'abagamba kama yantumye ekigambo ekipya nsabe n'abantu bonna mujja kumaliriza ababbi ate okumaliriza ababbi yababbadda gwe abantu abaliwemu ne mukama temunaweza myaka emeka ne mwawukana. So ekkanisa yeetaagira ddala omwoyo wa mukama katonda tamala gawulira buli ssaala katugendeko wano mu Isaaya ya 5 katutandike n'olusooka
bwatu bayogera mukama nti ebbaluwa ey'okugobanya mu eyuda wa gye namugobya oba aluwa ku abo abamanja bwe nabakuza laba olw'obutali butuukirivu bwammwe kyemwava mutundirwa era okusobya kwammwe kwe kwagobya nyammwe bwe najja twakolemu okubaawo omuntu ki bwe nayita
nti obutali butuukirivu bulina gye bwatutunza wala nnyo mukama atuuka mu masekati gaffe nga bw'ayita teri ayitaba golowooza omukono gwa mukama gwayimpawala ne gutayinza kutuwa bye twetaaga
oba sirina maanyi n'akatono gakuwonya laba olw'okunenya kwange nkaliza ennyanja emigga gifuula eddungu ebyennyanja byamu ne biwunya obutabaawo mazzi ne bifa ennyonta nyambaza eggulu obuddugavu era ndibikako ebukutu mukama katonda mpadde olulimi olwabo abayigi
yesu yeebazibwe tetwetaaga kiri kimu omukono gwa mukama teguyimpadde n'okulokola ne gutayinza wabula agamba obutali butuukirivu bwe butwawukanyiza wakati waffe naye n'agaana okutuwuliriza tebakulimba nti buli ssaala mukama agenda giwuliriza weetaaga okusaba wadde osabira mu nnimi wadde osabira mu lulimi lw'otegeera naye kuuma obutuukirivu mu ggwe olyoke olabe essaalayo bw'eyinza okukola kubanga omuntukuvu agenda kweyuna asobole okubeeramu naawe musabe mwenna. Yesu yeebazibwe. Bayibuli eraga mu Marko esuula eno ey'16 ng'agamba nti kituufu walibaawo ennimi empya arugene mu Marko tulabe kumi na mukaaga olunyiriri olw'ekumi n'ettaano
Marko esula ya 16 n'olunyiriri lwa 15 tugamba bweru Marko 16:15 n'abagamba nti mugende ensi zonna mubulire ekiri eri ebitonde byonna akkiriza n'abatizibwa aliokoka naye atakkiriza omusango guli musinga era obubonero buno munaagendanga n'abo abakkiriza
bameka ku baana abakkiriza bugenda ogenda nabo bayibuli eraga nti bonna abakkiriza kambuuza ekibuuzo bonna abali mu kanisa bakkiriza buno obubonero babulina kkirira wansi olabe bonna abamukkiriza baba balina okugoba emizimu bameka abagoba ewammwe eyo omukulu bw'atabeerawo mugigoba olwo mwakkiriza oba kankubuli abantu balina mizimu ku mitwe emikulu gye bakozesa okugoba emito kati gwe bwoba tolina muzimu guli toyinza kugoba okutuuka lw'olijja eri omwoyo wa katonda atatuula ku mutwe gumu wawula yeegabanyamu mu nnimi n'agabirako olinoolo n'olo
Simanyo mwende kende buroni. Abakiriza.
Believers.
Baba ino kugobe nizimu.
Are supposed to cast demons.
That name is a chibuzo.
Then I ask myself a question.
Ba meka mkanisa abali munga bakiriza.
How many in church are believers?
Oba siti bakiriza ba.
Or are they not believers?
Nna mangori yoba gobe nizi.
I see they are just followers.
Ejo kuna chichi wadda kwa kukona.
I see they are asking the chief.
Mark 16:17.
Mark 16:17.
Bali no kuogera nnimi empya. Waliogezezaako ku rupya mugwe. Nogena n'obuulira kale omukyayi n'oyo. Kubanga wakkiriza. Ali sigezaako kubonera ku bumu ku gwo. Oba kale goba emizimu. Oba kale buulira ku mukyayi. Naye obeeramu emyaka ana warokoka togobaayo n'akazimu akamutusa akagwa.
You have been
saying
that.
Oh, you
can
interpret to
Chinese.
Uba karenga uri kumu
Japan. Oh, even the Japanese.
Wariye bitubula konga tuwetu agomwe waka tuonda mwenyini ya jati kare. Jine mewe mirale jitu tabula tabula.
These are the spirits that confuse.
Eja vila ke kanisa ni ingira mkusibo kutari kutufu.
That caused the church to get converted.
Ngendo kula kakubone kununaku oruo kubi oru janu oruo kusabu.
Next Tuesday,
abasi banga mkusiba kwa mwumdu kubafu na angaji. Ye cheche abanga u. Ero jakwe unyo bango kusiba kugena maso kwa mwumdu kubi. Nakutegeza ako. Nduwaru uo kusiba kwa Jezebel. Ukwa kunyage bintu vya abe.
When they are going to capture someone.
Musiba na inga waluo choro sibi.
Echen
edukari wa msaji olite ukuo kusana o.
You're passing to that someone
in the
shop. And you want to take someone.
And you
have to take
someone.
And you
have
to take
someone.
And you
have to take
someone. And you
have to take
someone.
But remember,
trust ourselves with Jesus.
Kubanga.
Because.
Bible says that when you have to take Saul.
Bible shows that when
the Bible came,
some other spirit that came.
Omoyo kwe
when that spirit came.
Saul yasibi sabatu nebaziba na amaso.
Saul made people to fast and they even blinded.
Mutufu muroko la asibi.
Ebona gina zuni pastor.
Na uridanga mutufu nobongo wenye uri chifura nengi.
And they even felt their brains upside down.
Nanga nengu kamanga tu sibi.
And they said, God, you pastor.
Atendo buri mtu wainete asibi da.
They went fast for their reason.
Avaroko li batono nyi abagama nafuna vyo naka sige na asibi.
The only few born again is just have gotten everything.
Waruwa asibi anga ine nyuba ya rumu zisatu.
They don't know first when he has a period.
Na ya ya garakari naka tinayi. What was he by Mukpansan? I'm coming as you want to buy
and he wants God to give them two rooms now.
But she will remain in Jaw.
They fast for different causes.
Ningabaro was and to come and have our quit
and
proceed.
I think God will give them because of their fasting.
Kwang and Wetanik Wachigamba.
Because the scripture says,
everything that we
have
to
do with our
vow, Okujakong and Rukusaba no Kusin. Who did the Kukusaba? Nobody on Okwam with Jesus.
There's an abominable prayer.
Goro Zabri Kusaba again at Kusaba.
Do you think you're going to just pray?
It's a good idea.
Goro
Zabri Kusiba again at Kusiba.
Do you think you're going to fast anywhere from fasting?
Erango Moya Warunga Mukusaba.
Even as the Holy Spirit lives.
Eromo Yomani Nokurunga Mukusiba.
The same Holy Spirit that goes to
Sikusoma Mukusiba Kujanga Rukusana.
Not just with that, you don't go away.
We know that we Kusiba Kuba 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 Kuba
Kuba Kuba Kuba
Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba
Kuba
Kusiba kwa ikilagiro cha mukama.
The fasting that was commanded by the Lord.
Satan munana.
According to Isaiah 58.
Kusiba kulemira mu mtukufu.
Fasting that is being led by the Holy Spirit.
Luka nya matayo nya.
In Luke chapter 4 and Mark 4.
Kusiba kubeta free will.
The free will fasting.
Go kwa isalira u.
It's you who decide.
Kusuka na kusata.
It doesn't go beyond 3 days.
Bukuge nenyo.
When it goes beyond
Lijia kubaba bili murumu.
They don't go beyond 21.
Yesu yebazibu. Waliyo kusiba kwa Jezebeli.
There is a fasting of Jezebeli.
Kusiba kwa Sitani.
The fasting of Satan.
Na kwa wano Bible yekulaga.
The Bible shows that as well.
Yesu yebazibwe. Kaliuliriza bote wa Uganda. Nja kusa wete keke.
I'll ask you to prepare.
Kupoka mbanga wakiliza.
If you saw that you did.
Tuwaga kula kubone dobuno.
I want to see some of this time.
Binebili nge vya sabo bigwe.
Such things of like the sharing such great things.
Nga mburufu. Mwuroko, buri mwuroko baganga. Disi kari mwuroko yugubayo kumuzimu.
Whenever they
say. Na yengo mkuro olita zete mujigoba.
That chief doesn't come, you, no one else can cast demons out.
Ajikoba.
The one who
should
be very next to
him.
They wire him with the.
Now
you
can go
very
much.
Ebyo byokubanga nawe olina tobeera na tolina kubeera nagwo. Oli alina kweyalinga mu
kubweyali.
Omulala mudda mu mugongo
gwe
nga yamuteekamu by'ayagala. Kwegamba omwe otasobola kugamba nti nonoka muweeko. Ng'omwoyo yali ku Kristo Bayibuli yetulaga. Nti n'abatume nabo ne bagenda ne bagoba. Ne bakomawo ne bamugamba nafe tugigobye. Kubanga baali bamukkiriza. Newankubadde nga bagamba ekyo si ekisanyusa. Wabula musanyuke kubanga muwandikiddwa mu kirabo eky'obulamu. Egyo mirimu gya Mwoyo Mutukuvu yagikola ogwa muzibwa gwe mukola.
Banaakwatanga ku misota. Bwe banaanywanga ekintu ekitta, ekibakolenga kabi n'akatono.
Kaakati banaakwatanga ku misota oli bwakisomaga banaalyanga.
Nakuwa n'eminya
n'ebikere nakuwa ne buno obunankani emmese wonakiryanga tekijja kukola bubi bagambye kukwatako sikulya.
Marko esura ya 16 n'oluyiri lwa 18. Banasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga.
Abakkiriza era saagala n'omu kufa addemu kwenyuma. Bw'oba omanyi nti warokoka n'owulira omwoyo ng'agamba asabira omuntu osaba. Kubanga omwoyo gwe twafuna tabeera ku muntu omu. Omwoyo wa Katonda musindika n'agabanya eri abo bonna abakkiriza. Kubanga bafuuka abaana ba Katonda balina okukulemberwamu omwoyo wa Katonda. Wabula guno omwoyo gwe mulaba nga bambi mwenna mulina genda woli bino byasitawo ndabose ono azina ku mutwe bw'atabeerawo tewabaawo ate kubuuza nti mbuulira kyekigenda mu maaso. Mulina mulinda ajje era bwajja ne
mukubendamusajja
wa Mukama, musajja wa Mukama. Kati naboogere oba bakazi ba Mukama nange mba simanyi. Kati mwene mubeera omwene mutuula mbu muli bakkiriza. Kankube ku myongo gwe temujja yitawo. Kubanga obumu kubonera obukakasa ng'oli mukkiriza tolinaako wadde n'akamu. Bo baasalawo guli omwoyo ne gukutuuza eyo tofaayo. Bajja kukulagula gwe tuula butuuza. Ebiro bituuse bw'olina naawe okweyogerako. Si kutta mulimu buli omu yeegamba ekyawulira nga yagala. Wabula nga weeyogerako ng'ebyandiko bibiri.
Marko essuula ya 16 oluyiri lwa 19. Awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo n'atwalibwa mu ggulu n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda.
Yesu yeebazibwe. Mukama waffe ye atudde nga ayinda abantu be nga balina obubonero obwo. Wabula omwoyo gw'atakulunga omanyi abantu kumwe ate mugeyakola ate olugezigezi olulala. Omwoyo Mutukuvu nga takutumye n'ogaaka ng'enenze nsabira ogwo omulambo ogufudde. Ujaswalirayo nno. Bandabe nga bwendi omusajja akangenda kugusanya. Sooka omuwulire bulungi mu kutu bulungi nnyo akunnyonnyole n'ebyandiko ebikola ebyo ne bamalayika bwe watabikunnyonnyola togusabira. Anti omutegedde bulungi n'ebigambo byalina okwogera ebituufu. Kati asooka okunnyonnyola mu kutu bulungi ng'owulira. Kuba mulimu n'abasendasenda Yesu akole mbu simanyi omubisi guweddewo. Nga tannaawulira ddoboozi ye mu Mutukuvu n'agaana. Ekyo kyali tekiggyawo kitiibwa kye nti muweereza wa Mukama. Oli nga afutuka nga oba muli bamanyi mwe mulina omwoyo tuleese omulambo gugwo. Omugamba ani asinga Katonda amaanyi gumutwalire. Katonda bulijjo nga ayogera nga wamanyi naawe kukwata ogutwalire Katonda ansingako. Okuggyako nga yantegeezaako nti bagenda kuguleeta. nze seeragira mu bintu bino, njagala kukola kwagala kwa Katonda. Yesu yebazibwe. Kale ka nsembeyo ne kino tuwandiika Yeremiya 4:15. Twaliwo essaala eziddibwa mba Jezebeli. Kasita obeera nga gwe tokwata mateeka ga Katonda era nga tuli mu biragiro bya Katonda, naye n'olaba nga mu butuufu ofuna ebyosaba, nga naye naawe mwennyini okiraba oli muyaayi, okimanyi oli mubbi, okimanyi oli mwenzi, naye ng'ovuga emmotoka era wagisabye n'ogifuna, olina saddaaka ziwawaddeyo okugifuna, mmanyirawo wajogwa. Kano kagenda kuyingiza mu kiri kye ngugambye. Ababadde balowooza nti okusiba kwe kukufunisa okuva eri Mukama, ogenda mmanya kukusiba kwa Jezebeli. Baasiiba ekibanja n'akifuna
abasajja bonna abamanya nga abakazi baabwe boteresa bakatonda abalala obubaane n'abakazi bonna abaali bayimiridde awo. Ekibiina ekinene, abantu bonna abaali batuula mu nsi e Misiri ne Pasulosi ne baddamu Yeremiya nga boogera.
Bonna baali bava e Misiri nga bakomyewo mu Isirayiri. Bangi bava mu nsi nga bazze mu bulokole, naye nga tebaleka bintu bya mu nsi. Kuwangayo saddaaka okuweebwa baasigala bakikola, era baali bamanyi oba bakolera Katonda ki. Ate ekyewuunyisa, bano bo baakizuula wadde tukomyewo mu Isirayiri, naye Katonda Isirayiri si gwe tuliko. Wadde nga twerima tukomyewo eri Omwoyo Mutukuvu, naye nga ffe tumanyi Holy Ghost yali wano. Oba kitegedde? Bo baatuka ne bakitegeera. Wadde lukomyewo Katonda wa Isirayiri n'omwoyo gwe, nga bo nawo gye bali. Naye ffe wano gye tusaba kirala. Era baagamba Yeremiya bw'ogiva waggulu, yasooka n'abuulira ebigambo bya Mukama byonna ne manyiiga ne bagasi, era ffe baayogerako ne bamuddamu ebigambo bino wammanga.
Yeremiya 4:16. Ne baddamu Yeremiya nga boogera nti, ekigambo ky'otubuulidde mu linnya lya Mukama tetukiwulire.
Kangube ado tugambe mu linnya lya Mukama naye bigambo ebyo bituufu. Barokole saa zino muwulira abatudde n'abawulira, naye tubadde twogera bulungi ebigambo mulimu abagala tetugambe bikole. Tetugala kusigala nga twogera ennimi oba ne tubitegeera mu bya Mukama era bya
Bayibuli.
Lwaki kubanga olina obwoyo
obubolemetubiwulidde
bulungi
tetujja naye
kale wuliriza olunya oluddako.
Yeremiya tuimusula yanamunya
olinyiwa17
naye tetulirema kutuukiriza buli kigambo ekyava mu kamwa kaffe okwoteza kabaka w'eggulu omukazi.
Ffe ebyo badde oyogera tugenda sigala nga twoereza kabaka w'eggulu obubaani Jezebeli. Abantu babadde bamalirivu nnyo okubeera ne Jezebeli nga bagamba ebyo muntu ku byogamba nti ali wa mirembe. Affe oba tugwa eri ne tukaaba tukaabe, oba abannabbi batubuukirako ne balinnya ku mbutu ne batuliisa emisota mutuleke. Ebyo ebigambo kituufu bya Mukama naye tugenda kubikola, wadde nga batulabudde ennimi ne batunnyonnyola ne batulaga ennimi za sitaani ne batulaga n'eza Katonda naye tugaanye naye ne Katonda agenda kubasuubiza.
Jeremiah 24:17.
No, ebiweebwayo ebyokunywa nga bwe twakolanga ffe. N'okusikira ebiweebwayo ebyokunywa nga bwe twakolanga ffe ne bajjajja ffe, bassekabaka baffe n'abakungu baffe mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo ez'e Yerusaalemi. Kubanga bwe twabanga n'ebyokulya ebingi.
Twalyanga. Twalongesa nti ffe tuve nako ffe twasiiba ne tubifuna. Twalongesa ddaaka n'ensula katuuti kakati. Nasulanga wansi ne tulaba ennyumba eyo nagizimba. Mulimu abamufunye mu ngeri y'emu eyo nga bijja ku sitaani. Naye nga naye munyini akimanyi alina empisa embi. Ennyambala y'embi. Awuza kimu Mukama akebera mutima. Ente ebijjula mu mutima bye yagamba ebifulumayo wabweru.
God says what fills the heart, what comes out.
Ebyo byokola byavudde mu mutima gwa mulala.
What you're doing, it comes from someone's heart.
Bafunye.
They've gotten.
Bayibuli yabogerako mu Malaki 3.
Bible speaks of them in Malaki
13:18. Nti bano abamalala bagezesa Katonda ne basigala nga bafunye.
That they pride chase the Lord and they get.
Lwaki? Bayogera mu linnya lya Yesu naye nga gwe basaba mulala ne basigala nga bakulaakulana mu mubiri naye nga gye bagenda magombe gw'ayagala okuba nga ogenda mu ggulu era nga ne mulamu n'obadde bulungi kyekiseera okomewo eri ekigambo kya Katonda okomewo eri omwoyo wa Katonda omutuufu akulungamye ove mu mioyo emikyamu kubanga omwoyo gwa Jezebeli gwo gukolera mu biweebwayo saddaaka kola kino Mukama akuwe oyo si ye Katonda omulamu. Katonda omulamu si wampankuwe. Katonda omulamu agamba Matayo 10 onyuna omusamulo n'omunaana mugende nga mubuulira nti obwakabaka Katonda busembere muwonye muzuukize mugobe emizimu mutambuze abalema muweredda buwa namwe muwe buwa nze sirabawo saddaaka gy'asaba Katonda kyona abadde abasaba saddaaka Jezebeli sitaani omanyi Jezebeli mukazi wa sitaani bwe gubadde gubalemeddeko mutuwe saddaaka bambi namwe ne mujja n'obuweebwayo ekitanda kikyo musumba n'omufaliso gwako kandi wagambye muno okuwona sirimu tubireete okuwona sirimu wagambye tuleete ebitanda byaffe bitusulako kumba agenda kukola agondi wali edduuka ly'ebintu byonna byonna abibatumane mubireete ne mubiteeka nagamba olwotanya
akisidentkama
yagambye kigayo emotoka
yeyoewakisida
ate naawe okirabira ddanga mulugamba yeiraakisidawabanga mukama gyayagala ekiragira ebadde ebyebakunzitakatinogiwayo naloose musumba nga mu kibanja banziikamu kibanja kyange kiri egindi mukama yagambye okiweeye bibeeramu obuyaaye guli omwoyo muyaaye nnyo gukola bukozi sente tegukufaako katusomanyiriri nga 3 tugende
Yeremiya esura ya 44 n'olunyiriro
17
netuba bulungi ne lutalaba bubi naye kasookedde tulekayo okwotereza kabaka w'eggulu omukazi omubaani n'okumufukira ebiweebwayo ebyokunywa tubadde mu kwedaaga balibwawo ekitala
owulidde bagamba nti mwebajja n'otubulira ebigambo ebyo ebyobulamu byaggulu naye bannange okuba lwetwalekerawo okwebaka ku ttaka sikyafuna mmere ne bakasitoma tebajja ku dduuka ebigambo ebyo bannange byo bituufu naye mazima omuntu nga tavuuza emmotoka kumbe mukama yakulaba wadde ng'awulira ebigambo bino ebyobulamu tewakyukira ddakali kali eri mu mutima okyali kubiri ebyedda kati ojja kunyangulira ebigambo bya bulamu naye nga tetosumulukuka ng'abalala nayo basumulukuka mukola mutya ne mutonde kumbe bali bakule bakikola na katondo ne katondo omulala
wewe
era ndala nakuchuka kulekera ndala
byetta give themselves to become a new creature
kati gojo kulaba wali mukudaga
see we see that you all struggling
kani kangende mutufu lero nimeko
let me go this time
Wenima kunyanya zino zibo kumbe zezikala
if I grow no matter what
ngati kati tubale tuulira mazima kumbe gwero siwo mutimu ugawa kanya
yet when they listen to
wadenga ga mazima kati kati ukanika gano kukolera
no ngati doesn't work out
ndege zo kubale twagaulira tuulire nnaku
that means that we have since we listen to
be bana ba nyinyi ndege bana mu bintu bya
first let's go back to the work for us
era banji kumwe mutwe mubera
most of you that's how we be
ala mungu mweche unisa
most of you are
but uta mubiri mubi bakurukuru
when you come to the flesh you grown up
ebindo mbive musobola kutegeera
leave such things to that you will do well
ata abantu abagiriza kodala kunji etuba tusula batambudde ko mu buloko za kasera ata bebalumba ne banabo kubasimira naye bigambe omugira ngakumanya ero jakuda moduke kuba jakutegera ndira gali mazima wadenga ngomye weno ni gali mazima kati asikaga
kitegezo kuti manje ndineno so you know that you is speaking to you
Yeremia sura 10 anamu nya doli ya 19
Jeremiah 49
era kutwezezanga kabako wezu omukazi omwane ebikira ebiwebwayo ebyokunywa Kwa mkubira vigati kumutinta Kwa mkubira emwebwayo ebyokunywa awatali bapafe
Nti bapafe nabo mutebaba ngana yo Omanya abakyala batoloka nnyo genda okula ku bannabbi Tobulira na mwami wo Angenda asoka ntunulemu Sijja na mubulira eje mugudde ku bizibu ebyenjawulo Mumaliriza abantu abo babakutte n'okubakwatira mu busenge Mutorokanya ate babikukwata ate todda kumugamba ne nabbi
yako
Tonye go kasoje ya kutoa na mtu mugamba na
you don't even tell your
husband wangi
just like your husband that the
king kumbe ngomimba kuma mwana wa nabii
yet you know that
ata mwe mu Uganda ne sio na muri bana ba nabii banza
and in Uganda walio baba so many children of promise
kubanga wagenze to mugamye nti lugenda yo
because you never told your husband that you
are you know kuguma no mwana ero mutunula ngo gane gwe guni mwana gori wa
look at the child and you know the secret that you're keeping
naye che kibinga kiruma munnange
but that sin hurts so
much yeye ni swa makumi adamu ya nori wa 10 wa 10 na mwenda
jema ya 49
awiye ni anagamba abantu bonna abasajja n'abakazi abantu bonna abaali bamuzeemu bwe batyo ngayogera nti obwale bwe mwayotereza mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo z'Eyerusaalemi mmwe ne bajjajjammwe bassekabaka bammwe n'abakungu bammwe n'abantu ab'omu nsi mukama ye yabajjukiza so tekyekya mu mwoyo gwe
mukama yali abiraba bulungi era teyasiimanga bubaani nti babutwala wuwe n'ebiweebwayo bye baawangayo kubanga mukama ku byamagero bitabasaba nko biweebwayo bye mumuwa mukama yabaga amuweeyo kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo teyabagamba nti okubakolera kati sooka osigeyo kino ng'enkola gye mukolamu kubanga eyo enkola si ya bwakatonda okusiba byonna bitugenda okweyongera okulaba ebisinga tugenda biramu paati eyo gye mwita okusiiba kye mwekoledde eyo mu kusiiba mulina zi arusa kati laba abaana abasinga balwadde sooka weekebereko naawe olabe ate kati gavumenti erina obuzibu erina okujjanjaba abalokole balwadde ba arusa abasinga Oli ne bomusingana nga mutufu aine mmotoka. Okumusingana nga anyirira kizibu. Bw'aba anyirira. Oyingira nko mu rumu n'olaba emikebe gy'ebizigo. Olw'okusiba okungi kizibu okunyirira.
N'okuyinza mukama n'atayinza kusiriikiriza nate olw'obubi obw'ebikolwa byammwe n'olw'emizizo gye mwakola ensi yammwe kyevudde efuuka abatongo n'ekyewuunyo n'ekikolimo
era olwaleero Uganda eri kyewuunyo ne wonna wonna abalokole webali baafuuse byewuunyisa kubanga ne bannakatemba batuzannyamu kati katemba kankubuulire bafaaza bali tebabazannyamu katemba banaab'eddiini bano naye kye baakoze abalokole twafuuse kyewuunyo mu buli kintu mu mawulire ffe tulimu mbu tuyombagana ffe tulimu ffe mbusime tuyise bamalayika abatategeerika ffe tuliisiza bali emisota bano baliddemu bikere bano babaliisizza muddo omanyi okufuuka ekyewuunyo lwakugenda eri sitaani ne bafunayo amaanyi ago agatategeerika kubanga tuwuliraana eno nga mukama atugamba Yeremiya 23:9-10 nti amaanyi g'abannabbi bano si malungi amaanyi amabi bwe gakugwako olumizibwa wenna owulira bubi olumu osusima nebyotategeera nga bagamba kati osumululwaka baali bakuliisa eddagala liiri olisesema n'ogamba eddagala enamiketa nendigaaya kati ate livaayo mitima eraba kumbe kati ate ye yakutaddemu amaanyi agakola ebya eddagala oba waliya kale oteekwa okuba waligaaya naye nendivaayo nga miti
gijoginozikayo
emiti eba nekatemba katukomekereze tulabe
Yeremiya 44 olugero
23
Jeremiah 44:23
nga tewali agituulamu nga bwe kiri leero kubanga mwoterezza obubaane era kubanga mwayonoona mukama so temugondedde eddoboozi lya mukama temukyamulidde mu mateeka ge newankubadde mu biragiro bye newankubadde mu ebyo byeyategeeza
byategeeza byonna tetwagala kumanya ne bano kye bakolanga ffe mukama oba yagamba nti tunaawabuwa tebabikkiriza ne bagamba katugende ffe oba tusiiba tusiibe mulimu abasajja betugenda okula baasiba emyaka 7 mukama bwe yavaayo ku baana okulaba bagamba mwansiibirako n'akatono bwe mwagoloka okula temwagiryamu ebiri kumbe era ye katemba yomuse bwe gino emyoyo bwe gitukoza ogitereka okuva ku makya eya kumakya leke fast lunch n'ogitereka awo gyewandiridde ekyeggulo negyogenda ozze okukirako enkya n'obiteeka ku mmeeza gwe wabiteresa ate gwogoloka wekyusizamu kwegamba budde bwakulya ate mu kiseera ekyo obeera n'omululu nga twagala bakusemberera abasajja basiba emyaka 7 mukama navayo yabagaba mwansiibidde mulimu bangi kumwe obedda bulijjo musiba byezzedde ate bw'obeera mwana wa kanwa takunyega adde n'ekigambo nekyo bwakulabula nga towulira ekivaamu ng'akuleka ngaobisiiba paka lwolikoowa gwosiba gwe atafuna abalala basiiba bafuna nyengamayi basiibira katonda kyoyonze gwe sitasiibidde ate ekyewunsa okumanya nti katonda omulamu si yalagira ebyokusibako Musi bamwe nange kibina kino
cyo.
Muvamba biri nabo bujurize. Mukisiba kitakwategeza nawo lino siba. Oba oli awo goyi nzo kuwo bujurize. Katonda ngati yabuga mwe nanda kito kusiba. Era mwe nasumwa ne tuingira
ku. Going to be delivered. And then baba baba ko se. And just only some of them are not received what they wanted.
Ngero wachi nsukawani.